Okay, let's hear something from, you know, your mom is in the Netherlands. Let's hear something from the Netherlands. Let's hear something from Solo and Dinga and Allianz Noord Sud from their CD Control on the World Music Productions label. The CD came out about, I don't know, almost 12 years ago. It's the name of the song we're going to hear is called Réussite.
Yo, hold on, I'll feed you a bit here. Resite nangai, eko mi bonera basusu. Kutoki nanga, beba sali nango, lizi bambai. Basokoli nango, babongi sinango, tsotoy. Papa botangai, amelia tali tangate. Atika kanga, mono kwa talino te. Lelo ngayo na komi kubuka mokuwa Atika kanga mono kwa talino te Lelo ngayo na komi kubuka nika Khenil Dengoma, wapisi zeme
Resite nangai, eko mi bonera basusu Mutoki nanga, beba sali nango, lizi bambai Basokoli nango, babongi sinango, tsotoy Papa botangai amelia tali tangate
Atika kanga mono kwa talino te Lelo ngayo na komi kubuka mokuwa Atika kanga mono kwa talino te Lelo ngayo na komi kubuka nika
Radio Panic, Abyssal, Christian Lusakweno
Atana zangina nyayoke la mama wa Atana zangina nyasali sanga bandeko
Jesse, the boss of the musica. papi abata. Odesse Zola, de qui a Odesse Zola. Junior.
Solo Ndinga and Alliance Nord-Sud from their CD Control came out in 2000. And Solo Ndinga is based in the Netherlands, and he is actually Ntesa Dalian's little brother. And so let's go back in time and play some Franco and the OK Jazz, with whom Dalian sang so well. Here's a song. I love this song. It's called Amour Perdu from the album Franco et les Tout Puissants OK Jazz chez Safari Club de Brussels.
Zungu zungu et tamwisinga bongo e Mokulu e kotinga na katia moto e Papa sezo kisi potana molema e Mwana mobali oye sali santamine Ape pangalo boko na katia yenda na ye Ase kisanga na mwanso nyo janti kweleka ye Bae bae na kartye oye kolo dende nangay Toyoka na kaso nyo ya kolo bana verite ya bolingoro Izungu zungu etamu isinga bongo ye Mogulu ekotinga na katia moto ye Papa sezo kisi pota na molema e Mwana mobali oye sali sanzamine Ape pangalo boko na kata yenda na ye Ase kisanga na mwanso nyo janti kweleka ye Bae bae na karte oye kolo nende na ngay Toyoka na kanso nyo ya kolo bana verite ya bolingoro
Ah lutete Mwana matonge
Izungu zungu etamwisinga bongo e Mokulu ekotinga na katia moto e Papa sezo kisi pota na molema e Mwana mobali oye sali sanzamine Ape pangalo moko na katia yenda na ye Ase kisanga na mwanso nyo janti kweleka ye Bae bae na kapte oye kolo ndende na ngay Toyoka na kaso nyo ya kolo bana verite ya bolingo
Ninga 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 Na musique ya ok, on a tout cas bas sentiment.
Vendredi wana etikala elembo na motema o
Olingona ngai luka okoprendre ngai lumbe Yaka opelisanga mwinda na kati ya molili Na lelio ngai na sengito se comprendre Bachatren oyo libala se a imagination Ilumbe na ngai tine ya kata mokanda ya pamba o
Liboso asekisinga na mwanda mbwa sonyo Atinda lingai molangi ya pierre ponga ina sepela Na mimoni anjelu ya likolo Mapapu mabimeli ngai na tamoli likolo ya mapata
Bolingo na ngai luka o comprendre ngai lumbe Yaka opelisanga mwinda na kati ya molili Na lelio ngai na sengito se comprendre Ba chagrin oyo libala se a imagination Ilumbe na ngai, dine la ngata mokana ya pamba o
Ezongi ngai, na mikangi na kati ya chambre Na sala nini ilumbe aeba kenga na linga kaye Nani aebi selanga eba fasi ya motema Ye musika, ngai musika na sala koboni Amour perdu, ezala ki se janti ya pamba o
Bolingo na ngai luka o komprendre ngai ilumbe Yaka opelisanga mwinda na kati ya molili Na lelio ngai na sengito se comprendre Ba chagrin oyo libala se a imagination Ilumbe na ngai tine ya ngata mokanda ya pamba o
Eko meni ngai loko na teko loko mama Na yopika kebete ni ngai na kati ya motema Tango tokutani na ote palmye o Na miziki ya oke, oyo suka ba sentiment Vendredi wana, etikala elembo na motema o
Bolingo na ngai luka o comprendre ngai lumbe Yaka opelisanga mwinda na kati ya molili Na lelio, ngai na sengito se comprendre Ba chagrin, oyo libala se a imagination Ilumbe na ngai, tine ya ngata mokanda ya pamba o
Liboso Kisinga na mwanda mbwa sonyo Atindeli ngai molangi ya pierre ponga ina sepela Na mimoni anjelu ya likolo Mapapu mabimeli ngai na tamboli likolo ya mapata
Bolingo na ngai luka o comprendre ngai lumbe Yaka opelisanga mwinda na kati ya molili Na lelio ngai na sengito se comprendre Ba chagrin, oyo libala se a imagination Ilumbe na ngai, tine ya ngata mokanda ya pamba o
Ezongi ngai na mikangi na kati ya chambre Na sala nini ilumbe aeba kenga na linga kaye Nani aebi selanga eba pasi ya motema Ye musika, ngai musika na sala koboni Amour perdu, ezala ki se janti ya pamba o
Bolingo na ngai luka o comprendre ngai lumbe
tango ya niño.
Samba, samba, nalembiko, samba, bandeko. Il n'est prophète chez lui.
Thank you.
The WRIR Community Calendar has a brand new email address. The Community Calendar is a production of the WRIR Youth Collective. It is written, voiced, and produced by WRIR Youth and airs twice a week, each day at 7:30 a.m. and 2 p.m. We are looking for your announcements of events that are educational, benefits for nonprofits, or are free and open to the public. Try to keep them short and in a what, when, and where format. Send your events at least 2 weeks in advance to WRIRCommunityCalendar@gmail.com. Thanks.
And thanks for listening to WRIR, and thanks to all those wonderful young people in the Youth Collective who actually keep the Community Calendar going. I get to see them every once in a while. They come in here and post the calendar while we're doing our programs. I want to thank them for their volunteer work. They do a great job. My name is DJ Dowdy. This is Ambiance Congo coming to you every other Sunday from 3 to 5 p.m., 2 hours of Congolese music. Next week, Greybeard will be here with the Other Black Music, which is exactly what he says it is, the Other Black Music you don't get to hear on the radio. And he'll be joining me in about half an hour for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the Motherland Influence right here on WRIR Sunday programming extravaganza every week here on WRIR. That last cut was Tomanitu from Prince Yulu Mabiala and the orchestra Kamikaze Loninjisa from their third anniversary album on the Music Club label. Before that, Amour Perdu from Franco et le Tout Puissant OK Jazz from the Chez Safari Club de Brussels album. Those albums came out in the 1980s. Let's hear something from that came out just this year from a CD DVD of a nice little intimate concert put out by Marie-Jean Mege Trent from her CD-DVD combination package called La Valeur Sure. We're going to hear the song off of this one. It's a Ferragola composition that she has presented here in a kind of nice Roomba format, actually. It's really, really quite a good little song. And the song is Trois en Trois.
Ajoute colombo comme ça n'ai kizengi Donc yo simbinga nalenga kaneti kumaye O kongo na ye koma ne moyonga nalenga nako Ibumu na ye soki nalalela mo banda to pepe Ajoute colombo Ese ngoto na kanga motema Mamese ya pame comme ça n'ai kizengi Donc yo simbinga nalenga kaneti minaye Au songer, et par ailleurs, pour la sortie, bolingo et signé. Il y a un peu de goût dans la bonne année. Pas jour, courage et salir à tirer la feuille. Papa n'a pas de mal, n'a pas de mal. Il y a un peu de coco, de cotica la raison. Pas mes mangas, et par la sentiment. Elle est le col en avant. Gagné, c'est la pandémie. Voilà mon fino pour la yoka tout mon azam appétit. N'a dégusté plat préféré, plaisir n'a gaspillé gonflé. Invité n'a n'a répa n'a plein n'a gâti n'a tongo. N'a toka neti moto zone n'a l'okosé. N'a toka neti moto zone n'a l'okosé. N'a toka neti moto zone n'a l'okosé. Sa plaisir n'a les alarmes à maman pendant qu'un jour. Et au mot qu'on l'a qui m'a sapé dans la vie, ça t'est jali. Et les bons soins, attention, et à plaisir, et à mon avis, aux alas qui gardent un bon annulé. N'a prié, n'a y'a mon aîné. Papi, kaka, zon, n'a mouquette. N'a y'a mon aîné. Papi, kaka, zon, n'a mouquette. J'ai eu l'histoire. Pena vinanga ngai nasali nyonso nga nazobika te esilakata pwizonga na koza gerizo nameki bakisa bokoko ya ndenge na ndenge soliso ikelebe ozamanga mobesu atasa mongwa na kolia yo ozalika ya bamotangu ata nabekai na kolia yo ata banikiyo te ata banongoni yo te ata banongi yo te
Yo te mozalita France, mwasi balingaka, oyo alekaka tona banzela, malembe o, potika nga na sakana, potika nga na sepelisa.
Malembe, mokili ya bato.
Sami Sakse.
Yeah.
Modogo John Francofer, along with the Coeur de Grance arm of Viva la Musica from the CD Integration. We heard the song called Raja. Before that, Kodniawu from his CD Bel Ami. We heard Oyaya here on Ambiance Congo. Let's end up the program with Wenge El Paris from the CD Covrefo. We're going to hear the song called Kanjangobila. I meant to play this at the beginning of the program, but pushed the wrong button and you got to hear Bo from Zyko Langa Langa instead. But man, what a great song that was. Here's another great song. Thanks for listening. See you again in 2 weeks.
Karima Babasue, Serge Kaye, mais cette production, voilà mon histoire.